akachiko kebyokulondo unako rencha areka gendo kusinkana abagenda okuchikirira abo bonna bavuganya ku kyomukulembeze gwangu munana gabaluwa mno luchiko ludukanya kitongole cha polisi okuddamu okwekenenye nteekateeka y'okuwenja akalulu engeri gyetambulamu okusinzira ku mwogezi wa akachiko kebyokulonda Julius Muchunguzi yategeezezza nti guno mulundi gwakusatu nga basinkana ne bakuba tooki mu bigenda maaso
olukunga nalono ekigendererwa ekikulu ekisooka kwe kufuna a reports okuvamba agents bo ngeri kijabala ba campaigns bezitambula ekyokubiri okufuna ensonga zonna zebabanga balabye nga zizzeewo mu campaigns ate ekyokusatu kwe kulaba nti ensonga zonna eziba zizzeewo mu campaigns zinogerwa eddagala ezo zeetaaga okunogerwa eddagala bannayuganda balyoke bafune beyongere okufuna campaigns ez'emirembe ezigoberera amateeka luno olukungaana olw'ekirwa olunaku olw'enkya we ugenda okuba olukungaana olw'okusatu akachoke ebyokulonda lwe kagenda okutuuza okuva kampeyini z'obwesimbyewo okuba pulezidenti zitandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda n'olwekyo akachoke ebyokulonda kakubiriza ba agents baabo bonna abeesimbyewo okuba pulezidenti awamu n'abakulembeze ba poliisi okwetaba mu lukiiko luno olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'12 saawa 5 ez'okumakya ku kitebe ky'akakiiko ekikulu wano mu Kampala.